Sama kute kulunge, haye kute kulunge. Nakumba, kumba no ba kunzima. Kumba ni kwazo kuyeka, haya ni kwazo kuyeka. Yezalwa kotsolo, yezindabeni yezinkulu. Sekola sedeliwe kodwa ndimana sami ahamba ndayeshele apho nafuna usimela ozilwela nokuzithemba. Sama nangayeke, sama kute kulunge, haye kute kulunge. Nakumba, kumba no mabunzima.
Hakona mathuba andikwazi ukulinda koni lindilindile ndandenza umntu kodwa injongo yona andinayifesi ngoku ndizibona nipheshe ndihamba ndedwa ndilahleka kwezinja akho nto ehlukile uyafana nalapha. Diga kali kodwa apha nozama sama ndingayeke sama kute kulunge haye kute kulunge nakumba. Here's Anjongo Yami Nego Tendele Mene Yami, Mene Yami Nego Lendele.